Hold your temper, hasira huka kifuani mwa mtu mjingana anaona sifa. Wazi walisema hasira hasara, ukiendekeza huleta shida. Naweza guka ipoteza heshima kwa wakubwa hata wadogo zako. Kuna wakati unakosewa na unapata hasira, ila
hold your temper.
Kuna wakati unaumizwa na unapata hasira, ila
hold your temper.
Aha. PC. PC ya kawaida man. Hold your temper. Simanishi kaki holder, more like red kwa traffic light stop. Ngoja. Paul hingo maisha vuka boda, nimejipanga si shati tu na kunja mpaka toja. Tempa ilifanya siku bonga na mam, miezi kadhaa mwisho ilibidi ni muombe msamaha. Kuna milango only yeye angeweza fungua, maneno yake yana uzito hauwezi pungua. Cause she's my mom, most of us are caught up in the darkness. Tempa ni mlango, dirisha ni ya bitterness. Viti ndani ya nyumba ni addictions na ma consequence. Usifungue kwa bedroom, huko ndani ni ma casket. Cause the
wages of sin is dead, I don't wanna end up there. Jesus, please help me hold my temper. Oh yeah, the wages of sin is death, and I don't wanna end up there. Jesus, please help me hold my temper.
Kuna wakati unakosea unapata sira, ila
hold your temper.
Unapata sira, ila
hold your temper.
Hata ukikosewa usiruhusu hasira,
hold your temper.
Hata ukiumizwa,
hold your temper.
Usije kakosea, usije karibu,
hold your temper.
Hold your temper, hold your temper.